my own. Cause when you're not there, the feeling that you needed by me rarely ever goes. I try to forget, sure you must feel the same.
I'm all out of focus, make it right. I've been trying to find you all this time,
so I can finally tell you.
Don't you get that golden way, cause you know it belongs to me.
Why? Leave. Wacha kujificha bila kuniambia subiri mimi kweli sitaweza unani vili kinuwezi kunyonesha sasa mimi nikisiyo unanipenda unani vili kinuwezi kunyonesha subiri mimi kweli sitaweza unani vili kinuwezi kunyonesha sasa mimi nikisiyo unanipenda.